Luciendo sexy, solo se enamoro.
Bedroom tank, public waste, kato kato nyama, tubadil dad, break off your back, girl you the best, una roll na jama, Puerto Rico beast.
Living like a rockstar, hadhi zetu ziko 5-star, una bang na the gangster, shani koroga ni bezima.
Pandisha shusha na mkono moko ibaki juu. Nogesha tendo speed ni seme lugha kuu. Kushoto kulia kijeshe makonde hoidu. Na hii ni bill ya nand na si ilipwe tu. Baby na kukunda, night una bend down ni vile mi hupenda. Whips kwa kibanda, screams inakwenda. Ice ukipanda, mwilini na kuganda. Puerto Rico movie, ujue nika kushobas. Paka BT, wajue mika uboy boss. Njato make a movie, mahomi wakujue bas. Spanish kidogo, ujue na kuimbia bas.
Kidire, 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 kidire.
Fuego.
Kebena, 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 kebena.
Fazio.
Kidire, 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 kidire.
Fuego.
Kebena, 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 kebena.
Fazio.